Yo. Hola. Hola. Manikyu. Daily in the booth imekuwa tu slogan. Eta na mafeka wanajivuta kaka masi. I think inafaa tu ni cock my gun. Wakifia tu. Ni wafia tu. I'm the king with the prince. Autoshi kuwa king. Maybe dakika mbili. Ile swag ya bati. E game si balloon. Amwezi droboa. Niko try to cover. Just strong kata rimbo. Propaganda itaganda. Caesar. Yo beef is a mini mada. Misi mada. Ntaku mada. Iwe mada kwa daily. Daily. Let me tell you. You. Chilling in a swag. Chilling in a class. Chilling in a plan. Niko 100. Now flip. Aki flop. Mina stick on mic. Careful cause. Kaso soon. Kuna kufuni. Kwa bila bedding. Una eat kila mutu bila reason. Iyo jinga yote inakufa true. When kama cartoon uki mess up nakufia true. Sita fadhali. Sita fadhali. On the mic tunipata niki flow. For mic I'm senator. Sina speed governor. Empilia chama dem. Atakali anajua. Manikyu ni mkali. Manikyu ni mkali. Mdogo mdogo. Aye. Mdogo mdogo. Mdogo mdogo. Aye. Mdogo mdogo. We cheza chini. Cheza down. We cheza chini. Go down. Kama kamba wajigamba kwa mnoma wacha politics. From north to south, east to west. Na lead kwa list. Legi ya walist na watesa car crumbs. E game kujipanga use. Femi plan na watesa kila time. Castrep mother, no mercy. Every day niko ready, yani ever ready. Kila day, kila time mina kiss mic. Mindo boss so my label. You wanna be me, I always make Uda. I wanna kiss Uda. Stacking money nipe time. Cause damn is money to make my own money. Wakini shake wana ni epa ka Ebola. Wakini shake wana ni epa mi anaconda. Kwa life mina make dough. Kasi dough au biz, atuwezi bonga. Aina mana, aina faida, aina bonga point. Stack sponsor, mino sponsor. Cause show kibao, mafan kibao. Dough kibao, madame kibao. Sibles than bao, na sija tupa bao. Sija pagawa, niko sawa. Niko sawa, niko sawa, niko sawa. Mdogo mdogo, aye.